Zaid Latest Music.
I wanna freestyle. Josh Back, DD Mafia.
Drop the magic.
You know, this is how we do it. Freestyle, let's go. Josh Back, yeah. Freestyle ya kaneli no sini konkila ya kuna yani wise za fafasi ma punchline fulu inge mezi mwaza mbezi no wanda kuni wisa fa mic ani yo easy kina fela kinyi wipe up mabalozi ape femu na ani ipangi mwa mashozi kono chole femu ni ipanga fa maflozi inge magemu na bane kino fear mukana mufela fa maflozi kuni siya wakona kuyobiza yose pile ni topaya utwa fela nekele rhyme inzi kriya kina yena yale ye muzibile before kuli Josh Back wins the hot from my flow. Kuni wisa from my kini anile no. My flow sitazani, malason sugar skew. Ili nociona ya pika ya bugani. Chile muli loli kote mwako na kukunkani. Nyunga nyunga gemu marapa baburu muka. Nazama ya famezi na kusila neke nuka. Ni nani nimetoko no mazila na kubuka. First name skiri, last name una mafuka. No wanda nivuali na kupita nilimuka. Ikuwa kwa shavulozi kuyofita ni kompika. Marapa ni tuswagi twa wata na pumbeka. Ani natawa ni magaizi baba meka. Yesi kima heta inge apo na basheta. Kima fake rapper so abani fi compete. Wazi wa kulineke falevo aba fiti. Yeah, I was born to be rapper. Wainzi falewa wani tambela fa apa. My flows ya chikata kao fela na wa fepa. Kisi freestyle so na wa shatapula. Ani pupulika niki biti by biti. Hiti after hiti so I repeat. Ani pupulika niki biti by biti. Hiti after hiti falewa aba fiti. Yeah, freestyle. Ha, Josh Back, DD Mafia. Yeah. Okay, I see ya. Young Josh, girl star. Yeah.
I love Rise Above Music.
ZLatestMusic.com.